madoda ayaphumelela, amanye amadoda awaphumelele. Kula mhlaba esiphila kuwo nokwenzeka, amanye amadoda ayaphumelela, amanye amadoda awaphumelele. Thula, thula baba, amandla endoda awaphele. Thula, thula baba, amandla endoda awaphele. Ngiphakamise lamehlani, usizo lwami luvela pina, luvela kuwe. Eloi, Eloi, Nkulunkulu ungishiyelani na? Sengiqala ukubona ngathi le mpilo engiphilayo ayane yami, mhlambe khona ngibekele yona engcono. Kulo mhlaba esiphila kuwo isinto imane uwenzeka, amanye amadoda ayaphumelela, amanye amadoda awaphumelele. Kulo mhlaba esiphila kuwo imane uwenzeka, amanye amadoda ayaphumelela, amanye amadoda awaphumelele. Thula, thula baba, amandla endoda awaphele. Thula, thula baba, amandla endoda awaphele. Senethemba usazobuya kimi, senethemba usazobuya kimi. Usabusisa abanye, ngeke nginike umthwalo ngaphe kwamandla ami. Senethemba ukuthi usazobuya kimi, senethemba ukuthi usazobuya kimi. Usabusisa abanye, ngeke nginike umthwalo ngaphe kwamahlomba. Ngahamba emhlabeni njengoba nginalutho nje, ngishiyela ningane zami ziyadlaniwo. Kulo mhlaba esiphila kuwo isinto imane uwenzeka, amanye amadoda ayaphumelela, amanye amadoda awaphumelele. Kulo mhlaba esiphila kuwo wenzeka, amanye amadoda ayaphumelela, amanye amadoda awaphumelele. Thula, thula baba, amandla endoda awaphele.